them a scan it got our shit in your man.
We come this.
What you mommy put your name? We barabara and it on the shaman basaran.
We come this.
Kona magic and mimina. We gas in zima that you can be a mezima.
We come this.
Bele ya watu wazima. Katoka na sana dogo kakosa ishima.
We come this.
Simpe fumbe kazima.
We come this.
Apu enyewe amelewa sana.
We come this.
Simpe fumbe kazima.
We come this.
Apu enyewe amelewa sana.
Nasema
tumpeleke hadi kwao, twende hadi kwao, tumpeleke hadi kwao, twende hadi kwao, tumpeleke hadi kwao, twende hadi kwao, tumpeleke hadi kwao, twende na muziki ya tungi, ukimiti na yani dogo galeta sefa semempanda kichwani, alivolewa toka mlondesha nyumbani, kamuna mama yake kamuliza wewe nani, sijui jini ama shetani, nikishalewa napandisha maruani, hapo haina fagilie nani, hata ukiwa kidali mimi nakuficha kwa pani, sawa pombe na kunywa lakini kwa kujificha hata ukwene kwangu wanaficha makucha tungi nimeanza yani toka saa 6 na fika ukweni mwanangu nikatapeka
mwote ndo mazuna na babadu
nasema tajuaje kama umelewa mone wangu watajuaje kama umelewa wema men watajuaje kama umelewa bwana six watajuaje kama umelewa mone wangu wecheza kama una yumba we kama una yumba eti wako kikaa mbele unamkumba wecheza kama una yumba we kama una yumba na mchumba wako kikaa mbele unamkumba twende tena kumba Shabiki yako leo na kutumia ujumbe misipa usizidishe chonde chonde kwa mashemedu na nisishi ni wapande kwanini ya upande juu na shuka chini na kukuacha na shindwa hivi kwanini hila unanifurahisha gasa jini na jiamini na chana sana kama jini mimi championi kibazanke
madola baita na kunyone
we bombe
madola dobo na kunyone
we bombe
sanchimbe na kunyone
we bombe
goja fare na kunyone
we bombe
wana shila summer time we wakikutana lazima takunyone
we bombe
sile tabela sungutaira we wakikutana lazima tawasane
we bombe
jomba shomi na lalana we wakikutana lazima takunyone
we bombe
weshi wawa na lasela we wakikutana lazima tatakane
chewy how chewy
Shots to sell.